This guy goes by
Captain Man.
If you don't love me, you don't deserve me. Yeah. Sino na nakuelewa.
If I was you,
I would help me too.
Cause I'm so good.
At the things I do. Napiga na mitindo yo swahilini, napika mbele ya milango yenu. Mle harufu kama jam sauce na la mimi. Alafu nachezea pembeni, ndogo nakwenda batoku dance. Ndogo mdogo tu batoku dance. Na mtoto pembeni, batoku dance. Na pesa mfukoni, batoku 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 dance. Ndogo mdogo tu batoku dance. Na mtoto pembeni, batoku dance. Na pesa mfukoni, batoku 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 dance. Mepatana na wana on my way. Diki inawapa mzuka kuona another day. Tukitimba shughuli, no games, no play. Tukitoa viatu miguu na nuka and you won't say. We get what we come for. Nation kauna option. Zingua uleza macho. Upote kama pacho. Nina maji hatari, ukijifanya unajioneza aru. Nothing personal. Alafu kitu cheki tatupata, tuko busy na mziki. Batoku dance. Ndogo mdogo tu batoku dance. Na mtoto pembeni batoku dance. Na pesa mfukoni batoku 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 dance. Ndogo mdogo tu batoku dance. Na mtoto pembeni batoku dance. Na pesa mfukoni batoku batoku batoku.